Uthando luka mama,
uthando luka mama,
lona lwange mpela,
lona lwange mpela,
noma sekunzima,
noma sekunzima,
lona yangiphilisa,
lona yangiphilisa,
uthando luka mama,
uthando luka mama,
lona lwange mpela,
lona lwange mpela,
noma sekunzima,
noma sekunzima.
Lona lang felisa,
lona lang felisa.
Mama wami, ngibonga umdalingo nkosisa ngawe. Ebunzimeni wanginakekela, wanikhusela kulo mhlaba ongcolileyo. Mama wami, ngisazokubonga, ngibuwakhela umuzi ujabule.
Ongkhonzela, ongkhonzela.